Mama, okokuqala asiqale ngokuzisho igama, ubani wakwabani, kanjalo njalo.
Mina ngu-Carol Hlongwane, ngifamilia la ekhaya relative.
La ekhaya lako Ramara.
Yebo.
Okay. Awusichazele as ifemeli ukuthi sinse kuba nalesehlakalo, nifila kanjani, nikhopha kanjani as ifemeli?
Kunzima yazi esubona nawe nomama ukuthi awukhoni ukukhuluma. That's why ngikhuluma on behalf. Sibuhlungu kakhulu. Asikhoni ukukhopha really. Yebo.
Kwayenzakalani vela ngelanga leli okuye kwakwenzakala lesehlakalayo, according to information enayo so far?
Okay, ama-cousins wakhe ayi-2 ayafika kwi-Sunday beza bamlanda bahamba bathi baya ku-anti wabo lephezulu. We don't know. Then they decided to go lapho e-31 bafike bachilana labo ma-guys. And then kwaphuzwa or kwayenziwani or bekuphuzwa or bekuhlezwi bachila. Then mase kuhanjwa ama-cousins wakhe wamshiya bathi yena uhalile ukuhamba. So uma baceda ukuhamba bona bathi bahambe late bathola i-lift, mara wayena wathi akafuna ukuhamba. So asazi ukuthi kwenzakaleni. And then it's where sigcine khona i-story. And then ama-cousins they came back in the morning bathi babone into i-viral ukuthi kunomzimba otholakele unama-tattoos, which is i-tattoo kaphuthile, be-confirm-a yonke into. Then babafika lana basithola sinomama. And then mthe mabakhuluma le nto sathi kuba masamenze e-police station, is where maphoyisa ke they confirmed everything ukuthi it's true. Yes.
Eze umndeni, nifisani yini into eniyibekile esikhathini samanje?
Sifisa ukuthi amaphoyisa ayenze umsebenzi wawo, because at the moment asiboni next senzakalayo, and sibona ukuthi amaphoyisa ayasifeyila. We understand, because as till now labantu laba bakaboshwa basahamba free, they telling us stories ukuthi omunye abamtholi, omunye kwenzakalani. So asazi really ukuthi kwenzakalani, and sibhizi nathi la, we can't follow up anything. So ithemba lethu lisemaphoyiseni, nje siwisha nje ukuthi amaphoyisa ngathi angasinceda ukuthi yonke into ibe yenzakala. I-justice must be served.
Kukhona sekuhleliwe mayelana nokuthi amalungiselelo yokumfihla umufi azohamba kanjani?
Yebo. Sizomfihla Sunday ngo-9 o'clock, uzophumela la ekhaya. Yebo.
Ungaphinda futhi igama nesibongo?
Okay, igama lami uCarol Hlongwane, ngiyifamily yala ekhaya. Yebo.
Siyabonga mama.
Yebo.
Thank you.